Namaste.
Downloaded from
ilovezedmusic.com. Those wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people ndem when now they are getting rich. Good people ndem when now they are getting poor. Life, life will never be fair. Life, life will never be fair. Money cars, but peace wala wa. Na wasta dalion se exam wala wa. Gelo kuset shkwidi liukute mo janki. Shkwete nangu chimu olimpia kubanki. Those who wish to be soldier, they are suffering. Ngateche paralish, wali busy gambling. Wali aluka ma junk people that are struggling. So not fear, songa wamo na magathering. Some of these offices, mwa wali awachula. Nichifechi chalo chawa, chali filo kutula. Jani loweka punch, tuwe ufola lesi. Na kajo weke ziti fair, ni kesi. The way chichalo cha forash kwete talenti. Kusabe udanishi padi forma palenti. Ina maishida kudiawa shaba na menu. Avita lanta kuwa kani chalo awe no. 30 days kunchito kusafolo mukumo. Ya moya puwana 31 usemu face tumo. Good people die young but live long. This is not fair life what's long Pachalo suffering na kumulu kumulilo. Unidi God knows lintu ya kapwa marilo. Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people ndem when now they are getting rich. Good people ndem when now they are getting poor. Life, life will never be fair. Life, life will never be fair. Adamu walufienye ba nifwetu chudilamu. Pope na shaishi wanasuka na kudilamu. Hapo na adili hapo chisa wonshi walile. Mufia shingali soja sola nenga na lile. Ya mwama jobo wantu wengila no option. Tedili mujobu ya buba no ops on. No matter what life is not fair. Umuntu na chetikil is not there. Shakwete poma rile nilo nadipua. I was benefited doctor mshua. After fame pia nadiamba no kuruwa lilila. Doctor nje waka tuishingo katuwa lilila. Chalo chaba fiati complicated. I want to change fiafule feel faded. Ushaya kusku no job opportunity. Kula pitana felo no kubu mfia kwemiti. Innocent people wafula kujeli. Bize punishing ya wanto waka hili. Awa milandwe wachita enjoy freedom. Inenga na fuka yanga nkawamu kingdom. Bengi na mwana wano shina enalasi. Awa ya kusikulu they are poor if I see. Andrid beats Pandimba. Blessings.
When it comes to entertainment, we at Nature.
Back to the way, huh? Nobody is comfortable in this life. Chikanga pasta na nkwadidi la taifi. Umuntu onse kwa befi mubawa somewhere. Tayaka wepo fair life anywhere. Ababa light uko wengi they are poor. Kudakines fewa chitika mushua. Good girls ifi kwa chita fisangwa. Bad girl fwa upwa fekulikangwa. Badika na notife newole pishamu. This life awe limwele tushamu.
Downloaded from ilovezedmusic.com.